kwadwo amansan nyinaa nyɛ din na montie me ɛnɛ deɛ birikyie abɔ ghanafoɔ nyinaa santo daeɛ a wansɔre ɛnɛ deɛ sereɛ asa yɛnyɛ dɛn nkae o yɛmfa hwɛme nsɛm mogya anaasɛ about home.